nilitumwa kwa baba yangu kuliko mbali ikila na nguruwe. Nilitumwa kwa baba yangu kuliko mbali ikila na nguruwe.
Narudi baba,
narudi
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Oh, narudi,
narudi baba,
narudi
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Nimemisi penzi lako, nimemisi pendo lako dadi,
naomba baba yangu nipoke.
Nimemisi kumatio lako, nimemisi ubaba, baba,
naomba baba yangu nipoke.
Oh, narudi,
narudi baba,
narudi yo,
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Nchi ya mbali isuluhisho kwangu, lakini kumbe napotea. Nikadhani anasa ni kila kitu kwangu, lakini kumbe napotea. Nikamwacha baba yangu, nikaenda nchi ya mbali ili niwe na uhuru wa kupona mali. Nikamwacha baba yangu, nikaenda nchi ya mbali ili niwe na uhuru wa kupona mali. Ndogo ndogo na warembo walinizunguka, kula mali kupona raha. Baada ya kuisha wakanitoroka, hata rafiki nao nisiwaone tena. Oh,
narudi baba,
narudi
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Oh, narudi,
narudi
baba, narudi
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Nimemisi penzi lako, nimemisi pendo lako dadi,
naomba baba yangu nipoke.
Nimemisi kumatio lako, nimemisi ubaba, baba,
naomba baba yangu nipoke.
Oh, narudi,
narudi baba,
narudi
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Nchi ya mbali na baba yangu, sikupata maonyo mimi, sikushaurika. Nchi ya mbali na baba yangu, sikupata maonyo mimi, sikushaurika. Nilifanya nitakavyo kufurahisha mwili, lakini kumbe napotea. Narudi toka mbali, naomba baba yangu nipoke. Narudi toka mbali, naomba baba yangu nipoke.
Toka mbali, naomba baba yangu nipoke.
Oh, narudi,
narudi baba,
narudi
toka nchi ya mbali,
toka mbali,
naomba baba yangu nipoke.
Nimemisi penzi lako, nimemisi pendo lako dadi,
naomba baba yangu nipoke.
Nimemisi kumatio lako, nimemisi ubaba, baba,
naomba baba yangu nipoke.
Tuliteswa na shetani, tulipigwa na magonjwa, tulikatishwa tamaa nchi ya mbali. Tuliteswa na shetani, tulipigwa na magonjwa, tulikatishwa tamaa nchi ya mbali. Na kwako baba kunayo amani, furaha, baraka, afya utele. Na kwako baba kunayo amani, furaha, baraka, afya utele. Oh, nisame baba,
narudi,
nisame baba,
narudi,
Same mama,
narudi, naomba nipoke.
Same baba,
narudi,
same baba,
narudi,
same baba.